Mom calls you never quit his eyes on you. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby, you girl. Oh, many to reason, bro. Anatamani, hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani, ningekujua ingekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Niko ana niliwaza kwa roho, oh mahaba shikamo, oh yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Baby, you are my way, baby.
Remix Killer.